Bosch TV.
Awe kirene kiva mu ggulu ne muvaamu eddoboozi erigamba nti ono ye mwana wange omulonde omuwulirizenga.
Eyasunete aluna olutiko lufusa olutiko simanyo aluna kwa ono atesa toli adula kiri mu lutiko wano. Aluna olutiko lufusa olutiko simanyo aluna kwa ono atesa toli adula kiri mu lutiko wano. Kwabula mubyakoye ku simwe muri muwaira nafudde birwadde byesirimu kwa mulangira enjaga yabudde nayo neyomba kwabula abyase kwa bakuteyeze kwa muwaira ekebo yapata tawe kunze kwa yasokera oji zaka bya mazinga zisaba zisazira wachi buli shikolobero wapeje muzikolera abana be basule mbuto wapeje bazikulira nagendo kubbe kiro wapeje tekegera tunagenda tutya mukuru mu mazima tala bela yavudde nayo neba kobesekera ya suwalu kakasemo olimbira ddala banja abasala ne kati obwavu kye bubakola empiti zakubyomulaga nga maziga gakkirira abantu b'enseno ddala kiki kye twabakola mwasooka ggaana tuli ekyo nakyo ne kitukumira buli ayiga okuvuma olinga empisi kwasookera luno olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano aluna olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano. Alright. Omusolo gwayimuse wano nga munyivu ebyaddala kwoza wano basoloza ssente oluguudo ddumala kyokka ku kkali nayo obugagga kwennakwera embugo zaavuddeyo nazo ne ziva mu mbeera abantu waki ku mikolo ng'embaga mutwerabira mulinda muntu kusooka kufa ne mutujjukira mutwetaagayo olubuga omulambo mwe tunaaguzingira enkoko zeebuuzizza bakuzi kikye nabakola naayiga okukula ku chikeni kwasookera akasirikiryo kabaddewo katonda beeko kyayogera kibwetere neyayo kyamasiro baliwo mbaagala kuba njagala geza kugeye neerabika temala abantu njagala bazikiriza natonda abalala bakoze ebikolobero bingi ne bye nali sisuubira natuma mutabani wange ku nso bafiiririra kibonko naalya ne ku musalaba ne bakomerera okwalinga okumwebaza kumulagira ku bbambaawo muwoza yesu tadda n'ebyo ebimuganja okukomawo tulakkalira olukiiko lujagenda maluno olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano aluna olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano enkima zaavuddeyo nga nazo nyiigo ebyaddala ng'otutunulira n'abantu toyinza twawula kyokka bo bazimba eri makalina mwe basula tetulina yadde amagezi akazimba akasiisira wanti mweyogedde mazima enswera n'ejulira naffe otutunulira n'enjuki toyinza twawula fe batusindika eri mu kazambi mwe tuzula zo ne bazisindika eri mu bimuli ebinyirira era zo ze zivamu omubizi fe tuleeta kkolera emirambo gyayimuse nagy'amaaso ne gigakadula lwaki munteeka bbamba mu nnyinda atalina minyira lwaki munsiba akaba atalina kye nabakola sebabi naye yayimuse abeeko kyayogera katonda wagamba mu kifaananyi kyo mwe wantondera mbulira mmanyi oba katonda akufaananyira ddala sobole okumanya oba ne katonda atiisiza ddala ensenene zaasabye balekerawo n'okuzeddira kubanga abazeddira ze be bazinga osesala ebitonde byavuddeyo nga bigambo kamala disaya luzinda yebeera pati aluna olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano aluna olukiiko lufusa olukiiko simanyo walunagwa ono atesa toli yadula kiri mu lukiiko wano.
Muzanzi's finest
Bosch TV.